swala raisi akiongea, nyinyi huku mashinani you have to implement according to his directives. Gender based violence imekuwa nyingi, watoto wanabakwa, vijana wanalawitiwa. Every day we have several cases. Tunasema hiyo ni area ambayo lazima security operator waangalie. Kuna pahali kunaitwa Brothers, maduka manane yamevunjwa usiku na wakaweza kuibiwa, na ilikuwa walitumia karibu 2 to 3 hours kufanya hiyo shughuli. So I was asking myself, polisi wako wapi? Majirani walijaribu kupiga simu inuka sana, but it took a lot of time for the police to respond. Jamani county commissioner, this is CEO of Likoni, this is your area, drugs bado zinaendelea.